zifuja. Money laundering, najua pesa utadhani nafanya accounting. Killerin hill, nahitaji that thing. Entrance soldiers, the real thing. Watu na Putin, Vladimir Putin, Putin, watu.